nami uje unione, kwa ya maladhi uje uniponye. Bella jo, bella jo, bella jo, nimesame makosa yako, kwani binadamu tunakosea. Sihesabu mabaya na kumbuka mema,
I miss you,
jo nikufishe chana chema. Wendo moja na mbali dunia nzima,
I miss you,
I love you, I love you, na kupenda sana.
I love you,
na kupenda sana.